Mwoka imi wanga Rumaru kwa tena rufu Mwoka imi wanga Ziro inu ino ndicha nichiri atina changa Wena mfuna abare rwana yendo mlichana Tinachanga we na mfuna abare rwana yendo mlichana Imino ntara nitiri netisumi we na mfuna abande rwa mshumo nindo mlichana Wena mfuna mapindu awana yendo mlichana Munabukuma
Niliungapina
Munabukuma
Niliungapina
Musatu wa bukuma baba
Niliungapina
Musatu wa bukuma baba
Niliungapina
Fana
chiri atina changa wena mfuna balerwa na yendo mlichana zino inwino ndichani chiri atina changa wena mfuna balerwa na yendo mlichana
Fifty.